Majamaa, niliwambia bana, it's okay to feel shitty. Nishaiwambia hivyo? It's okay man, it's okay. Hakuna mtu atakupiga ukifeel shitty, hakuna mtu atakupiga ukijinyamazia, hakuna mtu atakufanyia shit. Sisi nimeangalia time, niko na exam at 11 Eastern time. Watu wangu, kama mjongi Eastern time, Eastern time ni ile time ya US. So niko na exam hiyo time, na saizi naona ni 10:15 hiyo Eastern time bado. So kijana, nikiendelea kungoja exam, nimeamuacha ni record podcast juu tuna uploadingi podcast every Tuesday at 6. So nataka kurace against time, ni record, ni edit, ni upload. Chenye sitafanya leo manze, sitai promote pale Instagram, nitai promote later. Anyway, habari ya masiku, umekuwa aje, how are you, good morning, good evening, good afternoon, good kesho, good whichever you want, hope mko fiti, man, I've been good, I've been up and down, okay, I've been down, hapo ndio sijakuwa nayo. Kitu funny, sijui kama mmenotice, lakini last week siku record any podcast, lakini nilikuwa active IG venye mkuwa, watu mnajua, I prefer Instagram to any other application. Do at least Instagram ina limit your conversation sana. Mtu kama nataka kuniongelesha, neither nipigie simu ama nitafute. Jua watu ukinipigia simu. Ukinipigia simu kuna kunga na high chances. Sita ukota. Na kukosa kwangu kukota simu yako, imaanishi nimelenga. Inamaanisha, niko tu na down pekee, sina app. Watu wakisema I've been up and down, inamaanisha they've been busy. We, mi nimekuwa tu na down pekee, haven't been busy, that busy. But nikujaribu. Anyway, finally, pale Behance, bana nilipatia opportunity ya kukua msoku live stream. So I can live stream my artwork, my nini, kila kitu pale Behance. That's amazing. Yeah! Anyway, the system bado iko pale kwa beta. Na as long as iko kwa beta, it will take time to stabilize na kukua kila kitu iko streamline nini. Na by the time inafika hapo, kijana nitakuwa nimemake some moves. One, nahitaji iPad so much. Two, nahitaji pen display, wenye mjui pen display, hope mnajua ile graphic tablet yangu wenye natumianga ya kawaida. Jin menotice kitu moja, audience yenye niko nao manze ni 50-50. 50 ni designers, 50 ni content consumers. So kwa 50 yenye ni content consumers, manze kuna kuanga na different types of illustration ama graphic tablets. Kuna kuanga na pen displays na kuna kuanga na zile tu normal, zile tablets za kawaida. Ebu kidogo tu kuna kitu inamwagika jikoni, acha nikimbie jikoni ni rudi. Your boy is back. Anyway, so juu ya vitu kadhaa kama hizo, kama pen display nenye you draw on that screen. The tablet comes with its own screen. Alafu hizi normal graphic tablets, hizi za kawaida tu, portable graphic tablets, zo hazinanga like zina tingi kama touchpad ya mouse. So you draw on it, but it will show whatever you're doing on the screen of your either computer, PC, or your laptop, or your phone. So nimekuwa nikitumia VK30 for the longest, actually for the past 1 year. Before nilikuwa natumia, ilikuwa inaitwa Gillette, ama ilikuwa inaitwa nini, Bramu ndiye anajua, ilikuwa ngea Bramu. So nikapata yangu, inaitwa VK30. So hizi venye na cheki, neither niende Canvas ama XP, najitanga XP Pen. Uko ndo penye nitaka kuenda. So nahitaji vitu kama hizo, ndo nieze kustream pale kwa Behance. Hiyo ina shida, jumika kati iko on the way, time yake ikifika tutaifanya. Vitu zinakuanga na time yake majamaa, ikitu itakangi mbio, ikitu itakanga tu pole pole, ni life. Yeah. Anyway, so tukimalizana na story na Behance. Oh, another thing, nilishindwa kulink my domain. Niko na my domain, my normal website. Sinajua website yangu ni mulishstudio.ml. So nafa kulink yo domain, the domain name, kulink na my portfolio. Na nimeshindwa mazee, nimejaribu. Pale kwa nini? Kwa DNS settings kuna vitu zenye zingiani. WW ziko sawa, at ndio imekataa. So hizo at ndio zimekataa, wacha ikae. Ile siku nitakubali ni sawa, siku nyevu imekataa sauri yake. Anyway, hiyo ni another thing, or hiyo ni domain. Kitu nyingine, YouTube tuko fiti, hatuna views obvious ka kawaida. that goes to show that penye unaweka energy inakuanga reflected back. Na as far as amunipati energy pale YouTube, it means mimi sijaweka energy. Time ya kuweka energy naomba itafika. Kuna time yenye podcast tunaipeleka YouTube, yeah. Kuna time yenye mamluki tunaipeleka YouTube, yeah. Hizi ni brands zenye na build, na ninazi build na kifua yo, nazi build na kifua. Kitu ingine nye nimenote leo, okay, nimekuanga nikidebate nayo for the longest, I'm a physicist. At the same time, I'm a designer. Hizi vitu zote sija qualify, like, sina paper ya kuonyesha that I'm a qualified physicist, sina paper ya kuonyesha that I'm a qualified graphic designer. I don't need the papers to show, but it will be good, ama itakuwa good for my folks. Especially my dad, my mothers, yeah, have a lot of mothers, man. Wote, wakivaa hiyo gown. Okay, nikivaa gown alafu asimame hapo kanda yangu, itakuwa fiti sana. So, nimekuanga nikidebate tangu 2018. 2018 ndo nilitoka ADMI. And nimekuwa nikidebate tangu 2018 kurudi ADMI. At the same time, 2019 ndo nilitoka Embu. So, nimekuwa tena nikidebate venye naweza rudi Embu. So I'm torn between pursuing physics first, then graphics later, or doing graphics first, or rather design first, then physics later. So niko torn hapo pale pawili. Najua ninafaa ku gamble ikifika decision, okay, on dilemma, whatever you are, whichever choice you make from there, ethically you tutaita ume gamble ethically. So na kulingana mimi nime assess the situation, naona whichever place nachukua, it won't derail me from becoming the scientist that I am, or rather, or as the designer that I am. Juu, science and design, they're one thing. That is art. Ukisha mix science na design, yo ni art yo. Yo wewe ni Isaac Newton. In fact, we ni Faraday. Bana. So, hizi vitu ni kupeleka pole pole. Ya kijana nimekuwa under a lot of pressure, ndio maana nimekuwa down, pressure hapa na pale, pressure ya kuomox. Kama kawaida, kumekuwa na pressure gani ingine, kumekuwa na a lot of pressure. But all in all, kijana ako fiti, imefika Oktoba. Oktoba inakuanga month ingine fiti sana kwa watu, mtukami mwenye nafanyanga job online. So, sita feel, okay, nita feel a lot of pressure. Lakini time ya kusettle ishafika, yani. Time ya kusettle ishafika, na it's always good to record podcast for someone like me, mtu mwenye napenda kuongea sana. Oh, napenda kuongea sana kwa podcast. Si nikiona, okay, nikiona ile crew yangu specific. Nikiona ndo napenda kuongea sana. So, mtu kama mimi, coming here and recording podcast and sharing it out and telling you about science, about design, about how my day was, about how my projects are going, it helps me relax. Kuna msi mwingine mwenye maybe yeye ako na another thing yenye ufanya. Before nilikuanga mtu kuchora, before ningetaka ku take my mind off something or rather say something, I could put it on either on paper or on screen, like ninge make art. Lakini sasa siku hizi nimenotice, kijana napenda podcast, man. Napenda podcast. Napenda hii podcast design. Hey! Sikuwa najua naweza penda podcast hivi. Nikianza last year, sikuwa najua tunaweza fika hapa. Alalalala. Anyway, mnajua venye si ufanya. On Tuesday si uongelelea story na art, media, design, entertainment, nini. On Thursday, ndo sisi uongelelea brands. Na julio tunaongelelea story na art, na media, na movies, na design, na hizo vitu zote. Mwaze, nitaka tupige story brief. Leo tutailima wana, venye tunailimanga. Nimwambia tuna race against time ya kuedit, ya kufanya nini. Hizo vitu zote ndo tu upload by the time inafika 6. Yeah, saa zingine ni vizuri kujipatia pressure. Pressure si good, lakini hii yangu ya leo ili good. Okay, kila Tuesday na Thursday mujipatia pressure. So nataka leo tuongelele manze venye media imekuanga, venye media imekuwa in Kenya, venye media imekuwa in the world, like the way tech imekuwa ikievolve nini nini, hizi vitu zote. Hizo ndo vitu zenye tutakuwa nafanya on Tuesday actually. Venye tu niliwaambia. So manze kwanza, first of all, jana IG kamwa tu ipotee. Jana IG imepotea bana, kijana nikalala 5. Imagine I'm sleeping at 5 p.m. Jana jioni nililala 5. Nikaamka, nikafikiria, oh maybe ni router. Nikaenda nika reset router, wapi? Nikaangalia, oh MBs. Oh kijana sina MBs. Nikola, oh sina MBs. So nika assume maybe ni simu yangu, nikauliza msee mwingine anaitwa JC mwenye tuna host naye Mamluki podcast. Akaniambia pia yeye in fact yako na MBs lakini yake haifanyi pia. IG haifanyi, WhatsApp haifanyi. Facebook nikajaribu ku load Facebook haifanyi. So kuingia pale kwa mtandao na chapa chapa research according to Down Detector. Manze over 100k people walikuwa wame complain, nao ni US pekee. One of my client mwenye ako US akanipigia simu around 9. 9 10 hapo akaniuliza, hello David, I'm trying to reach you. Have you received any of my messages? Kamwambia hapana. Mbona? Kamwambia it seems WhatsApp is down. Akaniambia country yao ndio iko down. So alikuwa na assume hizi country zingine WhatsApp yao iko down. Kamwambia no 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 no, ni worldwide. WhatsApp ni kama WhatsApp imelima kila place. Nikimwambia hivyo bado nilikuwa na feel fit, ili make me feel okay, kumbe hata watu wa US yetu wanajua kila kitu. Sisi tunajua kila kitu. So ni we are informing each other bana, hii kitu ni education, ni education hapa na pale. So nikamwambia oh cheki juu WhatsApp iko down kila mahali, si tuende tu pale email. So tukaongea naye pale email, tukapiga hesabu mbili tatu, bahati mzuri WhatsApp ikarudi around hapo midnight, sijui ni midnight ama ni one, sikuwa bado nimelala. Sina kwambia nilala 5, lala 5 nikaamka 8, kuamka 8 nikaamua tu kuingia pale Instagram, IG nini, si IG inaitwaje, TikTok. Kijana nimeingia TikTok nikachikicheki penye watu wanakuanga huko. Ni kitambo by then nikicreate content pale TikTok. Nitarudi. But it will take time. Sijui ni Januari. Na by then mbona napenda kusema nita. Mbona ni si? Mbona ni? Nitarekebisha hiyo. Anyway, in the spirit of doing it right now. So, is vitu kama hizo. So, IG ilikuwa down, WhatsApp ilikuwa down, nikarudi kituano huko. But YouTube ilinibamba. YouTube ilikuwa na content, nika consume content hapa na pale. Napenda engines, napenda physics, mnajua venye how you just know how I do it, man. So kijana nimekuwa pale nikifanya fanya vitu mbili tatu, nikifanya my research zangu, nikisoma juu leo nimwambia niko na exam at 11 p.m. ile 11 a.m. Eastern time, na niko ndakas. Niko ndakas inamaanisha nini? Okay, niko tifi. Niko TV nimeivia mbaya sana, itaniti ni examiner deal na real estate. Nikimalizana na exam, by the way, najiita real estate manager ama real estate lawyer. Anyway, ni real estate law. So, yo, that aside. So, pale kwa design, na by the way, design. Kenyans na design, what's wrong? Okay, Kenyans na design, what's wrong? Mtu anataka mfanyie design fiti, lakini ile pesa yanaweka on the table. Oh my goodness. Oh my goodness. Ah, hebu tena nikimbie jikoni narudi. Hiyo pesa by the way, nakuja tuongelelio part. Nachojua masela, huku mtaani kuna vitina. Anyway, so tulikuwa tunaongelelea hapa kwa chingli. Kuna kwanga na itabia by the way yenye clients wako nao, na mimi sijui, lakini the good thing ni one of my clients nilimpata kutumia podcast. Kuna mwingine nilimpatanga kutumia IG. My clients wangu nakonga kila platform yenye niko mimi upata hapo my clients. Na inakonga fiti sana kama client anajua anafaa kufikisha hata bei. Like, fikisha bei. Hata kama utaki nikafunge ni sawa, lakini fika bei, fika bei. Kukaa kwa comp na kufikiria na kukupatia design fiti, it takes a lot of kujituma. Kuna msemo mwenye naona ameandika title kwa YouTube na ame mistake. Ameandika African badala ya African Wild Documentary, ameandika African Wild Concumentary trailer. Na hiyo ndo channel yenyewe inajita African Wild Documentaries. Napenda kwenda huko kuona documentaries za wanyama. Anyway, I like telling stories and I like how documentaries tell their stories. Anyway, so turudi hapa penye naomba kuhusu clients na do. client anafaa kukuwa ready kukupatia chingli na unafaa kuwa ready kupump out design yenye kofiti, like motivation of a designer you come up penye returns, like income yenye anapata inambatana na time na pressure na nini na skill na kila kitu yenye ameputa hapo ndani. So mtu kama mimi, if at all I'm going to sit down and do a design for brand, I expect the brand to give me a good figure. A good figure ninye ina afford content yenye naopatia, ina afford energy yenye tatumia, resources yenye tatumia. Juu saa zingine utapata, nitambia mtu kumchora portrait ni $50, atalipa. Kuna mwenye nitambia kumchora portrait ni $100, atalipa. Na kuna mwenye nitamwambia kumchora portrait ni $20 ama $2,000 na ataniambia pana. Atakataa na ataniambia that is so expensive, in fact nataka kunipatia $5. So unacheki yo margin, yo margin, yo difference ya $15 ya kutoka kwa $20 to $5, kuna venya mwambatani hapo. Juu kuchora portrait ita take time. Na mtu kama mimi, I pay attention to details. That's how design is. Most of the designers, they do pay attention to details. That's how art is. Most of the artists wana pay attention to details. So, it's good. It's good mtu akifika bei. Kama afiki bei, brother, cheki. Si lazima umfanyie job, uneza acha. Like, uneza acha. Kuna aja msumbo wanenaye juu. One, kama afiki bei, inamaanisha appreciate skill yako. However important the money will be. Ndiyo, uneza kunitaji yo punch yo time. Lakini ukisha ifanya niyo punch, kumbuka umse atenda kurifa kwa another person. Utafanya job fit obvious. Umepumping do, yu itakuwa sara. Niri watch movie than ufanyi uchore mtu na 5 so. Kama ulikuunafa kumchora na $30. Sisemi mbadilishe mabei, but cheki, usi, don't stoop low. Don't stoop low. Skill yako ni time yako, ndio penye unatoanga unga yako. Mtu anafaa kurespect. Na hivyo ndo venye mimi na believe. Na hivyo ndo venye watu wenye wamekuwa kwa game walikuwa na believe. Kama ni time ya kuifanya for free, juu kuna time yenye pia mimi ufanya portraits for free. Yeah, mostly nikibuild portfolio. Kama saizi nimekuwa nikibuild portfolio ya mimi, lazima nitafanya portraits for free. Na kama nafanya portraits for free, hiyo ni study. Hiyo si, in fact, hata mtu mwenye nachora, sijui mi utoka tu huko na angalia nataka kufanya nini. Kama nataka kuillustrate ma podcasters wenye napenda, ile podcast hosts wa podcast wenye napenda, na enda pale IG na tafuta picha zao fiti fiti, naenda na zi-illustrate nikizipost na kumbuka kwa credit juan nilitumia whatever they had created, the content they had created yo picha, so tawa credit na niwa tag. Ndiyo kusikuwe na ini copyright infringement. One, unawaonyesha manze, ndiyo nime illustrate hii picha, lakini illustration ni skill yangu. We ukitaka kuipost well and good, but it's not supposed to be used for commercial purposes. It was only a study. Yeah, na hivyo ndo venye nimekuanga kwa game tangu. Na hivyo ndo nilianzanga kitambo. Nilianzanga na kutext one of the gym instructors wa gym flani na kwanga wasti. Na by the time nilikuwa na mtaxi tulikuwa na kadoni. Kwa na kadoni na tuna chop. Hiyo time nilikuwa nasomanga tu EDMI bado. Tulikuwa nafanya assignment ya class. Nikamwambia yeye ni aje cheki. Eh, unafanya kazi fiti na inaweza kuwa fiti sana nikikuillustrate for my class project. Akaniambia fiti, mimi nikachukua picha yake nikaanza mambo yangu. Akabambika nayo na cheki according na mimi nikicheki hii illustration size mimi cheki mazee hapo nilikojoleo art. Sikuifanya venye nafaa kufanya. Sikuipatia kipaumbele venye nafaa kuipatia. Anyway, uzuri ni saizi skill imeincrease, kijana nimegrow, kuna vitu mbili tatu najua hapa na pale. So the next time nakalia at zote zenye nilifanya 2018, I will do them better. Uzuri ni mimi usave my data. Mimi usave my data as the time kila mwaka ikiendelea, isipokuwa mtu ali like, kuna dogomoth ya mtu mwenye aliniibia hard drives za like 3 hard drives zenye zilikuwa na data ya kwanzia 2016 na kaziuza man. Na chenye na nyuma zaidi ni alienda kuuza hizi hard drives zote tatu alipatiwa tao. Kuizo hard drives zote tatu. Hata niri yangi niuzia ningempatiwa tao tu basi. Ni hard drives zangu ziko na data yangu, iko na information yangu, iko na videos, mnajua venye napenda mangoma, iko na mangoma, iko na like fuck. Alini fuck up a big one na inaniuma sana. Anyway, saizi uzuri ni nini hard disk yenye natumia? Oh, sina hard disk, sina portable, hata staki portable saizi. Ni heri nikuwe na ma memory cards, ni ndogo ndogo na naweza zificha. Niko na 64 GB kadhaa, niko na 32 GB kadhaa. Hizo they are well kept. Alafu kwa simu saizi, simu inakuanga na internal ya, o simu yenyewe inakuanga na internal ya 32, lakini memory card pia iko na memory card ya 32. Hizo they are enough for my data for now. Nikianza kushoot videos na kufanya nini, I will go for a bigger space. I will even go for a NAS. But before tufike hapo, cha tuende progressively. Anyway, clients, wacha clients wafike bei manze hapo kwa design. In terms of media manze, kuna kuanga na vitu mbili. Oh, kuna vitu mbili tatu ili happen. Last Friday manze Mkurua alifanya ile kitu na project yake ya GLL, Grand Little Lie, na ilikuwa fiti. Nilikuwa fiti, sikuenda, but nili stream the red carpet. Nilikuwa interested na red carpet. Bado niko na paranoia by the ya corona. My granny last year alikuwa na corona. Na I thought niko na corona. Na mimi kuwa na corona hata ikunipatia pressure sana. Chini kuwa nipatia pressure ni u granny. Ni u peke yake ndo nimebakisha. Na hiyo ilikuwa last year manzi 2019 nilikuwa nimelose my other grandmother. In fact mwenye kuanga saka mother kwangu. So we were saizi ni upeke nimebakisha. Sisemi sina magrani wengine, niko na wengine masizi wao manini nini, but hey, manze undo mama mi. Na if anything yende lea mama angu, so wako na experience ya kulea watu. So manze hey God, mkipkip bana, mkipkip kijana umoke kwanza. O mkipkip kijana enda fanye physics, afanye design, aumoke, mspoil. Done some spoiler pa katikati, clients mkiamua kunilipa pesa yangu, ni clients wenye mnanisikizanga na mtaki kunilipa manze ya mfanyi good. Mfanyi good. Anyway, leo nimekuwa tu nikiongea mbio, nimekuwa nikirap, nimekuwa nikibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibib your day was like, ebu pause, pause na ufikirie venye siku yako ilikuwa, siku yako manzi imekuwaje. Hope manzi tu siku yako inakupeleka fiti, hope umekuwa fiti jo. You hapa inje, out here people are lame and it's not good. So we continue smiling, continue taking water. My last girlfriend. Acha niseme hivyo, ina sound corny lakini, oh, I was a shitty boyfriend, so my last girlfriend alinifunza, always drink water. So cheeky, and ona anasikizanga hii podcast, akipole. Pole for the shitty me, but I will work on me. Anyway, cheeky, enough with my love life. Inakanga pathetic at time. Wacha tu stick to na design na nini na hizo vitu zote. But whenever you are, where you are, you're special. You're special. Na unadeserve mtu better. Hii kupatana na mamluki. Anyway, vitu zingine tuachie Mungu. Sindio? Vitu zingine tuachie Mungu. Yeah, lakini it's all good vibes and inshallah to anyone involved, to any of my friends, to any of my audience mwenye anasikianga hii podcast. Manze cheki. Ni tuna move tuna good vibe na inshallah sasa. Or even though vinye tumekuanga. Kaende, kasonge. Yeah. Na usisahau manze kusubscribe, subscribes, likes, share, bookmark, whichever you want manze. Kumbuka kufollow kijana. Anyway, tumefika ile nyakati ya mwisho ya podcast. Ya leo nimwambia itakuwa refu sana. Na sijui on Tuesday tukunge tukunaifanyiku hivi short. Alafu nataka podcast ya Tuesday kwenge engaging. So sijui venye tutaenda hapo, sijui venye tutafanya hapo, lakini itakuanga fiti sana mkiniuliza maswali. Oh, nikiuliza maswali nye mnataka tutakol nini kwa hii podcast. So nitaposta IG, naulize mnaonaje tufanya nini for this, for the coming weeks podcast. Lakini on Thursday tutafanya brand story. Kama kawaida, tutafuta a Kenyan brand. Okay, it's a Kenyan brand, imekuwa kwa mind yangu for long, imekuwa nikistudy for long. Utastudy logo yao, utastudy nini, hizo vitu zote. Na kasonge. Last week nilikuwa nimepanga kufanya podcast ya Bidco. Sijui kuliendaje on Thursday. Oh, kuna mtu alishow up on... Fuck. Karibu lichove kwa podcast. Anyway, cheki. It's all good vibes in inshallah. I love you all. Kumbuka kulike, share, subscribe, comment, bookmark, link, whichever you want, mazing. kumbuka kukunywa maji, sanitize, wear mask, endea vaccine. Sieti nimeendea lakini we endea vaccine. Mimi nakwambia sijaendea juu mimi najua napenda kukaa kejani. Oh, very soon mtakuwa mnaniona pale Sankara. Sankara. Anyway, oh, watu wangu wenye mtaniona Sankara ni watu wangu wa salsa. Okay, watu watakuwa na dance salsa. Mimi nitakuwa nimekaa chini nikifanya venye mimi ufanya, kunywa pombe na kumind my own business na kuchora cartoons. Juu iko Sarit. Pale Sarit, pale chini kuna super moja fiti na uzanga supplies vizuri na first floor ya Sarit kuna kwanga bado na another kuna kwa na textbook center Sarit. Na no, uko na supplies. So chenye na maanisha ni nikienda Sankara, sieti nimeenda huko kungeria. Kama si dance ni kuchora cartoon. That's how we roll, man. That's how we do. It's either cartoon or flowers. Because those are the things that the yuguwa zana nibamba nikiwa mtoi. Na wacha tufanya hivo. Just story maze, si it's a wrap. Si tuonane next week. Na si ni goodbye. Na si ukaefiti. Na wendele kwa mrembo. Na kupenda pia. Bye.